yonna bise mu lukale lwakuboye mu obupale olinge yasasula mahale
ebimanga byomalawo
nenkoka emira kyemalawo